gods made this.
Sishna Dirty Music. One took your dis, your pant, your one.
Zlouder.com.
Oloneka mbeke tuwane kaimbena Beyonce. Chazeri ngachiano, bita chalo chonze. Mavuto ni kumbuka, mamite nze tionze. This day one phrase, kapo kuchilenji. Tio kumbukira, pajamuati kole. Kani sini nanzinga, kabai konzo chonze. Those are the days, the shirira na mandozi. Boom after boom, so ya leader venga boys. Watungwa na fawin, yo watenga na makiz. Na unipasa dedication track, yalisha keys. Hello day one, neshina kochepa mfinzi. Nishikani uze awe, duka never leave you. That's my thing. Kagelo kapazie na mutima monga queen. Buff kamanga niveka vaseline. Sapato za brown kwenze di democracy. Wapenda one size wanipase backside. Sichi wenze dry suna kambe bye bye. Those are the days ni kutumila pa oti. Kupeka nyama days kutima mini kuone. Missing na malaving mami tulo sinagone. Eva jena teandika chule na wanzani. Zina ni uniseke ni Regina na kumbuka na deni. Nakumbuka na die ni shitili mulivali. Unipelekeze hati kuja na viwaya. Nakwa sana mawishi azi wache mesaya. So kada de, isha de, nina piyamo. Numbers na siye, no speza paka fiwe. Chikoni kumutima ni chio na shikali. Mazo nize kwa nobopeza mai wako. Tobo tanda lako ati iwe wachokapu. Nzepu manze manze, I think ana wanzaki. Tobo siya namba, kabila mumupasi. Kapena wanate ya wanaku pasaliza ko. Ine baby ni disori kuyenda no kulaya. Opu karigutu. Those days jam choir nizo veka off key. Apo manze waniseka no nifuki sama pon. Ati nizao nongieka. Gati nipasande kuchechi kanitenga. Mapraya na babambo duke kazinka la hambo. Just know the Bible mulungari na iwai. My baby baby, my princess, my cuteness. I'm on the phone so I'm trying to call your number. Nidipa mutengo pene paja paka shiot. Ya 2 months wani give up paja ni kamvela njote. Anetini wa baba no bopeza muna kukai.
Exclusive to ZLouder.com.